na mkangware body iko na uchovu. Hangover juu ya tabia zangu mbovu. Na jikonsole mini roju. Sherehe lazima kuna kitu neza nchodu. Sato likuwa ni mazishi club flani. Sina memories yezi kumbuka ni club gani. Bora form iko na tei na crash ndani. Club hopping utadhani Bugs Bunny. All I remember ni ati ilikuwa ni lead plus. Bia ligi ndogo kwangu yo ni litmus. Aftermath ni miku bleki meme live. And mama told me that only God can save me. Mkoka flow bado na jiri collect. Honestly mi sipendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachandani ya trap.
Kimeza glasi mbili mbili mpasho. Siku mewaka kama vibiri titano. Aibu ya celeb ni content like busy bundles. Rada
na feel ivi ivi bado. Knees weak niko dizzy dizzy bado. That's when I notice siko kwangu friendly dhani. Here we go again, apa Johnny wapi kwani. Na confirm kani ko solo. Apa nilifika vipi kwani nani nilifollow. Try to find my phone inakani lipoteza. All I can see ni unga flani imeja kwa meza. Niko kwa flow bado na jiri collect. Honestly mi sipendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachandani ya trap.
Nayo nzito nko tempted kwanza kukunywa bahari ndani ya chupo kizamo na yumba yumba maskani mtani na kambia majama flana na pupa. Pia pressure ya pombe juu pesa plenty kwa pori. Presence yangu kwa bukla mnapewa puvu wa di morning. Simu zimepigwa 40 na lenga na jua ningori. Bazenga sinanga worry mapema ntasema sorry very fast neka simu flight mode. Mwili ko hapa kili different time zone. Kusiririko neza dhani by force. This the life I chose. Osi wali diagnose mimi come on the world.
Another Gbedu from NigerPickup.com.